bakunzi b'ikinamico fumba y'ubukire. Duherukana karwa yaratangiye gukeka yuko Kagina atamufasha amajwi. Ese mama amaherezo yaje kuba yahe? Mukurikira umukino.
Wiriwe muga.
Wiriwe karwe. Kwa tinze se wabaye amahoro.
Na amahoro da. Nahuye na Mukamana turatindana. Ubwo bambwira ngo ibintu by'amahugurwa yagiyemo by'uburyo bukomatanije bwo kurinda imboga ibyonyi n'indwara.
Mukamana nawe nabonye rero afite ubushake
cyane rwose.
Ubwo buryo yakubwiye bwo kurinda no gukumira indwara n'ibyonyi bita IPM bushingiye ku gufatanya uburyo bw'imiti gukumira ndetse no gukoresha ibindi bimera.
Nibyo
cyane rwose.
Yego.
Bityo rero hakaboneka umusaruro ufite ubuziranenge.
Ibyo ni ibintu by'agaciro pe. Ahubwo sinamenye impamvu Mukamana utamugabiye inka kandi bigaragara ko nawe ari umuntu ufite icyerekezo pe pe pe.
Buriya nawe igihe cye kizagera.
None se muga, uriya abandi bazacyura inka zabo nta cyizere afite koko muga?
Ariko se wa muga ni wawe koko kuzahe kutamwicisha urume? Washaka ntiyayimuha hanyuma akayicyurira rimwe n'abandi?
Rwose pe, byaba ari byiza cyane mugabo mwiza.
Hanyuma se karwe.
Karame mugabo nkunda.
Ubwo uzi ko naje ngashaka rusinzi yose nkamubura? Nanahamagara telefone ye ntayifate.
Nanjye ariko niyo nkuru umukozi ansanganije ku irembo ngo yabonye agenda afite igikapu.
Nanjye yabimbwiye.
Yagiye se bantu b'Imana rwose buriya ko Rusiya nawe.
Yewe, umbaze mubase. None se karwe.
Karame.
Hari ubwo yari yamenye icyo mushakira?
Nabaye nk'ubikomozaho mbona.
Ubikomozaho ute se kandi? Uriya nyine yumvisha aho biganisha. Aribeshya ariko niho hahandi. Ahari bugarukira arahasanga.
Uwabwira Kankindi akaducungishiriza kwa Martine se, tukamenya niba ariyo yaba yagiye.
Kankindi se tuzakomeza kumushyira mu bibazo bya Rusiya kugeza ryari?
Nuko nabonye agaragaza ubushake bwo kudufasha. Uretse ko njye nabonye ari ukujijisha.
Ari ukujijisha teze?
Buriya se wowe ubicishije mu nyurabwenge, ubona koko Kankindi yarwanya ko umuhungu w'abana na Rusiya?
Sinzi niba birwanya ariko sinzi niba nabishyigikiye.
Ariko impamvu zo kubishyigikira zirahari mu gihe zo kubirwanya nazo.
Niko ubibona se?
None se si amahirwe kuri bo? Njye uko nababonye, yaba Martine, yaba se Kagina, yaba na Kankindi yemwe. Ni abantu bakunda ibintu kuruta abantu. Ubwo rero nta kindi badushakaho.
Kuri Martine na Kagina byo rwose nta gushidikanya. Kuko nanjye mbibaziho.
Ukumva se Kankindi ari we mwere?
Ewe, ibyo by'ubwere byo rwose sinajya ngomba ishimangire.
Umva nkubwire mugabo nkunda.
Ndakumva.
Buriya nubwo mwe bw'abagabo tubana ariko ntimutuze.
Njye
ibyo mbikubwiye kuko mfite ibimenyetso binyereka ko Kankindi aca inyuma agashyigikira umuhungu we ku IRD.
Nese ubwo tubigenze dute rishe?
Urumva, hano sinakongera kuharara kuko bahakeka. Ndakubwira aho njyana mba ariho ndara ejo nzabyuke nigira mu mujyi kwishakira akazi.
Akazi se koko buriya uzahita ukabona?
Nzakabona ye, akazi ko mu rugo sininde wakanye. Akariko kose nagakora. Icyo nashaka ni ukubana na Karwera kuko yazanandoga.
Nta kibazo. Ubwo hagataho nanjye nzaba nisuganya maze gahunda zacu zo kubana zibashe gushoboka.
Ninde ukomanze?
Humura niyo yaba ndetse nakingura. Ndamurebera mu idirishya. Ni mama, hari amafaranga yarambikiye namubwiye ko nyakeneye kugira ngo mbone impamba yo kugwa. None ngo yaraje ku gasantire ahita yanzanira.
Uriya ntabwo azi ko ndi hano koko?
Ko ntabyo mbwiye.
Martine, tugende mvande mvande y'ubwo.
N'ubundi icyo nari ntegereje ni ariya amafaranga, reka nkujyane.
Reka mfate igikapu.
Hanyuma
ariko nugera ku mitaka, urahagarara ngo urinde simukadi byaje tuvuganiraho, kuko iyo nsanga ngo ndayikuramo.
Ibyo byo ni byo.
Mukama!
Karame senza!
Urava Yesu ukajya hera!
Yewe ndatashye! mvuye kwa shobuja kwihakirwa rwose ngo ndebe ko yazangabira nange nzayengira uwo nirahira.
Ewe, komereza rwose ntugabanye umuriro.
Ariko nawe ntukanyisekereke rwose senza.
Ngute sanese.
Ariko shana hageze nsanga arimo arijujuta boss.
Kwigise kandi.
Yarimo abwira karwera ngo buhinze bingano ngo bufite ibibazo by'umusaruro muke. Kandi ngo hanini ngo buterwa n'ubumenyi bucya bw'abahinzi mu gufata neza igihingwa cy'ingano mu murima ndetse no gutunganya umusaruro wazo.
Ariko byo rero
kandi ubu ngo nyine ngo muri iki gihembwe cy'ihinga cya B ngo ntabwo yakwirengeshwa kuzihinga kuko ngo zirakenewe cyane ku isoko ryacu.
Wagize se ngo urabeshya igihugu cyacu ntigitumize ingano nyinshi se hanze.
Ariko koko tugomba kuba tweza nkeya.
Reka burya ingano ni igihingwa cy'imisozi miremire gusa. Kandi wa mugani wa bosi abatuye muri bene iyo misozi ntibitabira kugihinga ku buryo bushimishije.
Hehe, ari birebire ra numvaga rasobanurira karwera ngo ingano ngo zikenera ubutaka bw'isi ndende ngo bufufuka ngo bufite imboyera ihagije ngo kandi bugahitisha amazi ra.
Ibyo bosi reka babizi
se kugiye kunyirara uri munsi ka
wawe uzagenda imirima ya buri gihingwa n'igihe kizahingirwa.
Arasa wari ubizi utanyirariyeho
abimenya ariko ntukasuzugure.
Abana
yewe
aha yewe tubyihorere. Ibyo by'imirima rero byo numvise ajwa ko ingano ngo zibisikanwa n'ibinyamisogwe ngo nk'amashaza cyangwa ibishyimbo
n'ibirayi bijyamo.
Aha nyine rigasimburwa ngo n'ibinyabijumba nyine ngo nk'ibirayi. Kandi rero igihe cy'itera numva gateganya ko ari muri iyi werurwe.
Werurwe nyine reka posi ibintu bye byose bishyira ku murongo hakiri kare. Nkuko ku Imana da
ariko uzi ko buriya ngo nazo ngo mu kuzihinga ngo hakenerwa ngo ifumbire y'imborera n'iy'imvaruganda ra
wagize ngo none
rwose ntabwo narimbi
ifumbire ijyamo da.
Hanyuma rero ngo zigakenera ngo imvura ihagije ngo n'ubushyuhe ngo bugereranyije.
Ubushyuhe ubushyuhe
ubushyuhe gira ntabwo ugira rero ngo urabize ngo cyane kigufashe. Ubwo kandi ngo guhinga ni inshuro ebyiri.
Inshuro ebyiri
ubwa mbere ugatabira ukuramo ibyatsi ubwa kabiri bikaba gusanze intabire ikaringanira ubundi ukayicamo imirongo ubwo burya ngo nazo ziterwa ku mirongo. Wumva se igifumbire none ubu igifumbire byo numvise ngo ari kuri A rimwe ngo bagashyiramo ibiri ijana by'ifumbire y'imborere
kuri A rimwe bagashyiramo
ariko
kuri A rimwe
bagashyiramo ibiri ijana by'ifumbire y'imborere iboze neza mbere yo kubiba urumva bakazongeramo ifumbire mvaruganda ibiro bibiri n'igice ya NPK 17 x 17 cyangwa ikiro kimwe cya ya yindi ryo bita ngo niba ari dafu mu gihe kiriho utyo utyo
bavanye mu bintu ariko
ibyo rero ariko rero senja
karame mukabo
kutambwiye ibyo mwavuganye na karwera
ngewe senzaje
wowe nyine hari unduhetse se
vugana na karwera cyane mama y'imana da
ariko sha usigaye umisha
kwishije kimukama
ariko ugura komeje koko
ukurimba nkwambuye n'ukuri n'imwe imana pe.
Aha ko twatandukanye sambwira ko aje kukureba mukavugana
ariko mukama nimba mu imana rwose hanyuma se ibyo kundeba byari amahoro.
Ni amahoro ariko ubwo azabikwibwirira da
mukama najya ureka ibyo wese wanyicisha amatsiko koko
reka ntayo reka da ubwo se naba nkubwira iki nyirabyo niba ntacyo yari akwibwirira da
nizo bizanyaga iki
n'ubundi mpamvu narimbi kubajije nuko nari nagize ngo mwaravuganye
oya mukama oya rwose
reka tubyihorere
oya uramvunga naho gake rwose mfite kugabanya ku matsiko ubundi rwose bagukomeza uri biki bijyana ariko mbwira
sinarinze kugira amatsiko angana
nanjye sinarinze kunyishisha
yanda no kukubona ugenda nkwishisha iki nkwishisha ibiki ubundi se wagize ngo n'iki kintu
sinifika mbwira
baba we ari kugira amatsiko kuko yifuza ko tumuba hafi gusa se hari ikindi
dutese
baba none se buriya ntubona ko hagati ye na kanyindi harimo urugamba rukomeye di
icyo cyo ntawe utabizi cyose hari igishya kirimo
rero nyine biho naho birakomeye kurushaho kuko karwera ubwo yigiriye ku mupfumu kwibariza ndetse ngo anahava habaye igihamya cy'uko umwana kanyindi yabyaye ari uwa mugaga. Hano wowe urakina
ugize iki mukama
ngize iki se
ugize ngo
ugize iki se iki kiki
ibyo
ngaho nibereye ubuzi ko buri akagina ngo
umfa sebaza umve nokajivuga bitazi ubuze ko buri akagina ngo yamujyanye ku mpfumu we
kajina mujyanye ku mpfumu we
kajina nyi
uvugisha ukuri
komana nyagasanye kajina buriya buriya ntago ntumurebe kuriya ngo ajye no mpfumu
ako kajina buriya nyasoze ukamambwiza ukuri koko buriya kajina koko ubona ari muzima koko
ndahaha
kajina yabagize ate se senza
patro se ni wowe
ntabwo ari njye
patro yego ibya kagira nta wabivamo nibya barusara
ibya barusara bireke wowe uri muzima mukama
kame patro
sarwera se yakubwiye ko nawe utasigaye muri gahunda yo guhabwa inka
ahi
ayo bega byiza
ahi patro nukuri ndabashimiye patro
ndabashimiye rwose nanjye pe
iyo nkuru ni nziza cyane ariko nyine yaratarayimbwira ariko ndabashimiye rwose maya w'umugisha
pe gurumugisha
muzasebye ariko ngo muzitungire mu mwanda nk'uwo nabonye kwa Rurayi.
Ni ukuri rwose ayo makosa ntabwo
twayakora
patro. Uzi
ko yambyeye ye yarwaye ifumbi.
Yo, imufata mu menyo.
Oya, ifumbi y'amabere.
Ese,
ni indwara ifata mu mibare amabere y'inkikamo. Udukoko tuyitera rero twinjirira mu ibere igihe icebe ryagiyeho umwanda. Cyangwa ryasigayeho igitonyanga cy'amata. Dushobora no kwinjira mu ibere duciye mu bisari bishobora kuboneka ku ibere ariko muri rusange rero indwara iterwa n'umwanda kandi rero kwa Rurayi ukubita ijisho mu kiraro ukareba hirya
iyo mbyeyi imufitiye akamaro kuki atayifata neza
none se patro indwara ifumbi ubirebera he
urumva nyine nk'inkikamwa biroroshye cyane kubibona bigaragarira mu kubyimba kwicebe cyangwa se ibere ryafashwe iyo uri kanze wumva rikomeye nk'ibuye
ese mama
ikindi ni uko amata y'inka yarwaye ifumba ahindura ibara agakunda gucika rimwe na rimwe akagaragaramo amaraso cyangwa se ibibumbi
patro ntabwo byoroshye none se patro uratembereye se
nyarukiye aho imbere
reka nkugeze imbere tugere noneho tuvugana iby'akazi
mukama
ndakumva
ubwo ntahejo
yego ntahejo
urumva rero patro ubwo rero ntacyo mwari kukubwira mukamana yumva ntari kubasanze amaze kumbwira ko kagina yajyanye umugore wawe ku mupfumu
ye ugize ngo ushyise nza karwera mu mupfumu
wabona n'iki kuriya mugabo yakubereye gatumwa patro ngo yari agiye kumuhagiramye ko wabyaranye na Kankindi
none se ayo magambo yose yakomotse ku mupfumu
ntabyo wari uzi se ntabyo wari uzi
bibwirwe nande se
patro rwose nk'ukuri kw'imana nakumvise nawe ntabwo ukurikira rwose
senza rwose sinzakurikira iby'ubuhinzi bwanjye n'ubworozi ngo mbone n'umwanya wo gukurikira ibyapfumu
reka nange mbimenya ari uko bimbwiye mu matwi rwose patro mba nihitira rwose nta bushakashatsi mba nabikore
rero ibyo nzajya menya n'ibyo uzajya umbwira
bize se bose kaho utari ngiye mama kubiri rwose
ndabizi rero ko ibyo ntacyo bimbiye nibabarijwe n'umwana wanjye ntazi iyo yagiye kwangarira
ndetse kandi yongeye kugenda
cecekera wa mwana w'umunyarwanda we
none se patro njye rero nsigaye mbona byinshi nkuba ejo ku mugoroba nari mu gasantere hafi yo kwa Maritini mbona Kankindi agiyeyo amaze kugenda mbona Maritini asohotse ahetse umukobwa uri mu kigero cya Rusiya bahetse n'igikapu
uti
ni ukuri pe urumva kubera bya bigofero abari kuri moto baba bambaye nahise mbona ko ari Rusiya ariko urabivuze mpita numva ko ari we
yawe reka nigendere amaherezo saba tumenye ibyo ari byo
wirirwe patro ubwo ni ukwihangana nyine nta kundi hagira ute se kutarumbirije mu ngobyi arumbiriza mu ngabo
nagira ntese nyine bibaye se bimwe Karwera yambwiraga ko Kankindi dukina amacenga
hayiwe ubu se ko mugaga bwiwe ko Karwera yagiye mu bapfumu aho ntibigiye guhungabanya umubano wabo ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero 41 27 wanakohereza ubutumwa bwanditse ku ipaji yawe ya Facebook Mina Green.